Chaco Music.
Ipe kimoko, ah, nisikie baridi na kajuto, ah, unipe na kitoko cha kiloko, ah, tucheze na kawimbo za kusoko.
She was a good girl, now she turns bad, eh. Yeah. Mpaka nilimpaga all over me. Yeah, yeah. Ameuchoma moyo mkuki, ameni mada, eh. Please, bad girl, don't follow me.
Mama, where you are the bestie. Chapili, baby, you call sexy. Chatatu, weso, wepesi. Baby, you drive me crazy. So, tumetoka bali, tumetoka bali. Mana, kukupata nye tuzali, kukupata tuzali. Na, sito kuja kukuuti, bebe. Cause you know how to do me, bebe. Njoku lambi paka miguuni, bebe. Nikichoka na jiweka mgongo, noni bebe.
Jungle.